party and nothing they gain. They love to party and nothing they gain. Just to complain, to campaign the champagne. But all is in vain, they end up in pain. Tell them, tell them, tell them to stop and follow Jesus Christ, yeah, and follow Jesus Christ.
Tell them, tell them, tell them to stop and follow Jesus Christ, and follow Jesus Christ. Tell them, tell them, tell them to stop and follow Jesus Christ, and follow Jesus Christ.
Yendo jia, na ili so shahiri, mte hure dilo jina, na waletia ijili, fungua sikie upoke aya maubili, taadari. Achana mwili tama zake ni ubatili. Kiburi ujehuri mwisho unaelekea kaburi. So vizuri tumepoteza masela kameloni bili. So vizuri tumepoteza masela kameloni bili. So asili kweli starehe chungu kashubiri kweli. Starehe chungu kashubiri kwani kisa kibao kila deva finajili. Eti alikuwa mlevi kasambikisha ajali. So vizuri tumepoteza masela kameloni bili. So asili kweli starehe chungu kashubiri. Mara bindi kafumaniwa kananjiziwa eti kaambukizo maradhi ya ukimwi. So vizuri tumepoteza masela kameloni bili. So asili kweli starehe chungu kashubiri. Kweli chungu sana, chungu sana.
Yeah. Kanisani nilingiami siku kuwa na imani ukanipami. Walinita masikini juu ya madeni. Utajiri niliukosa tangu zamani. So nifanye nini? Utalia nami? Ndomo niliufunga ntacheka na nani? Afadhali tu zamani, yani utotoni. Nilikuwa na amani, ndo maana yani nikimkumbuka ye ni nani ndo amenipa amani. Naruka tu kama mtoto akiwa tumboni. Yeah, sitalia mitarudi nyumbani. Kanisani ndo mtaani, kuna amani. Madhabahuni na imani, ntapiga magoti. Uyu shetani amezidi, kushinda hawezi. Baba nipe na imani, nimshinde shetani. Ninataka hii amani, iwe maishani. Kuwa nawe dadi, najihisi mshindi. Nipe mabawa yani, nikae juu angani. Nguvu za kishetani, zilishindwa zamani. Maombi na imani, najua mi mshindi. Yeah.
Hey, leo naleta suluhisho. Reflame from other pressures. Mfuate Yesu Kristo, uokolewe kama Petro, uyone paradiso. Hey, leo naleta suluhisho. Reflame from other pressures. Mfuate Yesu Kristo, uokolewe kama Petro, uyone paradiso. Addiction is the main friction and affection, goddamn flame. Addiction is the main friction and affection, goddamn flame. Only precious in the young brain. Nothing more, nothing less, nothing more, nothing less. They got no aim, to believe. It's a shame to see them suffering in pain. It's a shame to see them suffering in pain. Fame. Heartless today, I tell you, it's a dirty game. Fame, heartless today, I tell you, it's a dirty game. Jesus Christ is the name. Let me proclaim him, the savior and the source of our salvation. Call upon him, call upon him. He'll change your life, he'll change your motive. Negative, positive, negative, positive. Pokea ayo ote sa a messenger amekuletea. Hakikisha umepokea na upate.